Well, it is a privilege for us to speak to you young people about addictions. And if you are sitting right there at the back and you've got a problem with addiction, SIPSA believes in second chances. If you feel your life has come to an end, it's a mess, there is no hope, then you can come to SIPSA.
Uma ngabe uzwela ukuthi impilo yakho isifike kangcingetshe unenkinga yeyidakamizwa ungaxhumana nenhlangano yomphakathi okhathazekile.
Because at SIPSA we believe in second chances.
Ngoba la kumphakathi okhathazekile sikholelwe ethubeni lesibili empilweni.
This is just our mission, and we have various needs, we create awarenesses and we shake up those people that think the problem is not these.
Umbono wethu noma inhloso mgomo noma inqubo mgomo yethu ukuzwakalisa uvo lwethu kwizinto ezihlukumeza umphakathi, ukuqwashisa umphakathi ngezinto ozihlukumezayo noma oyithintayo ekuhlaleni, ukunikeza isixazululo noma indlela yokuphuma kwingcindezi yeyidakamizwa, ekuthengiseni ngomzimba, ekubeni isigqila seyithombe zabantu abanqunu.
Now, with SIPSA, we've visited many schools, over 5,000 schools these few years. And there's over 15,000 people that has already come for this program, this 21 days.
Yangumphakathi okhathazekile sivakashele iy'kole ey'ningi, iy'kole ey'ngaphakathi kwey'nkulungwane ezamashumi anesikhombisa namakhulu amahlanu, iy'nkulungwane ey'nhlanu. Zalezo y'kole zila ngaphakathi eNingizimu Afrika sezikwazile ukuxhumana nathi. Bese kuthi abafundi abangaphezu kwey'nkulungwane ey'ngamakhulu amabili sebekwazile ukuthi babone noma bazame ukuthola isixazululo kwingcindezi yey'dakamizwa.
Friends, it's wonderful to see what God can do.
Kuhle kakhulu noma kuyingqayizivele ukubona lokho uNkulunkulu angakwazi ukukwenza.
If you have been a pen in the devil's hand writing his filthy letters, if you place yourself in God Almighty's hands and he cleans you and he starts to write his letter with your life, you can change the country.
Uma ngabe ubuyipensela esandleni sika Satan, ebhizi uSatan, ebhalwa izincwadi ezingalungile ngawe, ungakwazi ukuthi ukushintshe konke lokho.
So with our young people that break free from the drugs, they form part of teams and they go to these various schools.
SIS kwenzeke kuyaye ukuthi lezo insizwe esayisizakele zaphulukunyiswa ey'dakamizweni siyaye sibe sesiyayihlukanisa ngokwamaqoqo bese zihamba zivakashela iy'kole ngokuhlukana kwazo.
And we speak of on various themes, different things that's difficult for young people.
Uma ngabe behamba ngokwalamaqoqo ngokuhlukana bachazela inkinga noma babona abafundi babachazele ngeyingcinamba abahlangabezana nazo.
Now there's a verse in scripture that says the following.
Kunezwi elibhaliwe elisho lokho okulandelayo.
It says in the last days perilous times shall come.
Lithi ngezinsuku zokugcina ukukhanya
men shall be lovers of their own selves, covetous, boast, proud, blasphemous, disobedient to parents, unthankful and unholy.
Lithi abantu kuyoba abantu abazithanda bona, abantu abangenandaba nabanye abantu abagcwele ukuziphakamisa, ukuzikhukhumeza, abantu abangalaleli abazali babo, abangabongi, abangenakholwa, abangenampikelelo noma nanhloso empilweni.
Without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good.
Ngaphandle kokusondelana noma nokuzwelana, kuyoba khona ukuxabana noma ukuxakazisana, lapha abantu beqambelana khona amanga, bekhuluma ukungalungi, bezwakalisa nolaka, nokungabekezelelani omunye nomunye.
Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God.
Ngoba khona abathengisi abantu abazibona benengqondo ephezulu abathanda injabulo kwedlula uNkulunkulu.
Having a form of godliness but denying the power thereof, of such turn away.
Ukuba nendlela kaNkulunkulu yiko kuphela okuyokwazi ukukunikeza amandla ukuthi ukwazi ukuguquka kuleyo ndlela.
Friends, it seems like the last days how these young men are coming to the mission and making their lives right.
Bangani, sengathi izinsuku sezisondele ngoba insuku zonke sibona abantu abasha beza la emishini benza impilo yabo ilunge.
It's as if there's a big division taking place between those that run after pleasures and things of this world and those that seek to be reconciled with God.
Insuku zonke kuba ngathi kuba nokwehlukaniso okukhulu kulabo esebekhethile ukwenza izinto ezilungile balandela uNkulunkulu kanye nalabo abasaqhubeka noma abasathanda izinto zezo.
And we want to challenge every young person here. Where is your heart?
Siphonsela wonke umuntu omusha okhona la ngaphakathi inselelo sithi kuye ngabe eyakho inhliziyo ikuphi na?
Is your heart running after pleasure, feeling good and nice, or is your heart running after the things of God?
Ngabe inhliziyo yakho ilandela injabulo noma izinto zalomhlaba noma ilandela noma ifuna uNkulunkulu na?
Now the challenges we face these days, young people, is like a Goliath.
Inginambe sibhekane nazo zifana noGoliath.
We face the problem of drugs, pornography, human trafficking, prostitution.
Sibhekana nengcindezi yedakamizwa, ithombe zabantu abanqunu, ukuthengiswa kwabantu ukuze bayosebenzela imali encane, ukuthengiswa komzimba.
And right in the center, next year in the syllabus, they want to teach CSE, that's comprehensive sex education, with filthy things in the books.
Kuzo zonke lezi inkinga esibhekane nazo, siyathola ukuthi umnyango wezemfundo eNingizimu Afrika unohlelo lokufundisa izingane ezikoleni ngokocansi.
CSE was developed overseas in America.
Lolu hlelo lokufundisa izingane ezincane ukuthi ziqonde kabanzi ngokocansi uhlelo olubuya phesha kwezilwandle luqale eMelika.
And with together with Dacha and drugs and porn it will destroy our young people.
Uma ngabe usuthatha ke lolu hlelo lokufundisa izingane ezincane ngocansi uxuba nensango phakathi ufaka nezithombe zabantu abanqunu. Ekusempeleni kusho ukuthi impela ikusasa labantu abasha eNingizimu Afrika lizoshabalala.
The very findings of the United Nations show for developing countries this is a disaster.
Kuthiwa ke inhlolovo eyenziwe inhlangano yezizwe ezihlangene emhlabeni yathola ukuthi lolu hlelo lokufundisa izingane ezincane ngokocansi kudicilela phansi isizwe.
And we've got those articles on our website.
Sinawoke lolo lwazi olathunyelwa inhlangano yezizwe ezihlangene oluchaza kabanzi ngalomphumela.
Young people, we don't know who's going to sit in these chairs after 5 years.
Bantu abasha, asazi ukuthi uma ngabe sekudlule iminyaka emihlanu kuzobe kwenzakalani.
It is a time that you need to stand up tall and you need to stand up straight.
Incithakalo le ekumele sonke sisukume silwisane nayo.
And the Lord can help one and protect one.
UNkulunkulu angasiza aphinde asivikele sonke.
Now if we speak about pleasure.
Uma ngabe sikhuluma ngenjabulo.
As you can see with the cigarette there.
Njengoba ungakwazi ukuthi ubone kulesa sithombe.
Any addiction that people get to, whether it's drugs, whether it's alcohol, whether it's pornography, as some urge is seek for pleasure that's at the heart of this addiction.
Noma ngabe umuntu uba yisigqila sakuphi ngisho ngathiwa uyisigqila seyidakamizwa uyisigqila sotshwala uyisigqila sabantu seyithombe zabantu abanqunu konke lokho sithi masikwenza sikwenze sifihla ngokuthi sisuke sifuna ukuzithokozisa.
Maybe you don't know your father. Maybe you sit with this hurt inside you and you think the only way out is to start to use drugs.
Mhlawumbe kunokwenzeka ukuthi awumazi ubaba wakho noma awubazi abazali bakho. Ngakho ke usubona ukuthi indlela yokuthi uzithokozise ukuthi usebenzise isidakamizwa.
But here at SIPSA we help you to deal with that problem.
Kodwa la kumphakathi okhathazekile sinohlelo noma izinhlelo zokuxazulula leso simo.
So if we look at addiction, we can see above the ground, we see the fruit of a drugs, gambling, sex, work, alcohol, all these things.
Uma ngabe sibheka umuntu onengcindezi noma ngakuthi oyedakamizwa noma eyotshwala, siyazibheke ke izithelo zakhona. Izithelo zakhona kuba yilapho khona umuntu agcina esegxila khona ekutheni uyagembula, uba isigqila socansi, abe isigqila sotshwala, abe nokwesaba, azizwe nomzwangedwa. Nako konke lokho kubhalwe lapha kulesa sihlahle nesibonayo.
If we look at the root, maybe your root is loneliness, shame, grief, fear, and you try to hide these feelings by using drugs.
Uma ngabe sibuka impande noma umsusa wayo yonke le ngcindezi obhekane nayo, noma sibheka isihlava sokuthi kungani ugcina ungena kwidakamizwa, sithola ukuthi mhlambe kunokwenzeka ukuthi unomuzwa ngedwa, unokwesaba, ubone ngathi abantu abakufuni, kodwa ekugcineni kuko konke ugcina sowela kwidakamizwa.
So you find this vicious circle of pain, craving, more drugs, you feel guilty, you get drugs again to feel better, and it's a circle that never stops.
Ekugcineni umuntu onengcindezi yeidakamizwa uzibona ekwisinge noma ekwindingilezi lapho khona egcine siyisigqila sokuzisola, esobuhlungu, esokuqaleka noma ukulangaza, esokufisa engathi noma ukulangazelela ukuthi engathi angathola idakamizwe eziningi kunalezi ekade eyithola.
Young person, why would you like to die?
Bantu abasha, kungani nifisa ukufa na?
That drugs that you have been using is pulling you to hell.
Leso sidakamizwa osisebenzisayo sikulidela noma sikuholela ebumnyameni.
That pornography is like a hook in you and it will take you to places.
Leso sidakamizwa sifana nodobo oliyokwazi ukuthi lukudobe lukudobele eindaweni ezingalungile.
And the only way to rid yourself of that hook is to open your mouth and to confess what you have done.
Inye kuphela indlela ongaphunyuka ngalo kulolu dobo ukuthi uvule umlomo wakho bese uvuma izono zakho.
Friends, this is just a girl's face from 31 years to 34 years. Just look at that.
La sikhonjisa isithombe sobuso wesimame oneminyaka engamashumi amathathu nani.
Drugs destroy.
Idakamizwa ziyachitha.
It's not a cool thing, it destroys you.
Ziyachitha, akukho nokukodwa okuhle ezikwenzayo empilweni yomuntu.
Just 2003-2008.
La isithombe somlisa ngonyaka 2003 ngapha ngonyaka 2008.
That's where that Dacha and Wunga and heroin and batons and crack cocaine will lead you to.
Ilapho ke insangu iwunga kazikanye nayo yonke inhlobo yedakamizwa ezigcina zikholela khona.
This is how a drug addict, what a drug addict need to face at the end of his life.
Le imiphumela umuntu okwingcindezi yedakamizwa kumele abhekane nayo ekugcineni.
That's from 90 years old, 19, 24 and 34 years.
La insizwa ebineminyaka eyishumi nesishagalolunye siyabona mekuqhubeka impilo iqhubeka isebenzisa idakamizwa ukuthi kwenzakalani.
Maybe this young man thought, I'm strong, I'm in control, I can just use my drugs over the weekend.
Mhlawumbe kunokwenzeka ukuthi le nsizwa iyacabanga ukuthi inamandla ingakwazi ukuzisebenzela iy'dakamizwa zayo ngempela sonto kuphela nje.
Maybe his parents said, stop what you're busy with, but he thought he's better, he knows more.
Mhlawumbe kunokwenzeka ukuthi ayicabanga ukuthi izokwazi uma sikhulile bese iyayeka zonke lezi zinto ezenzayo.
And at the end his life is nearly finished like that.
Buka ke kugcineni ukuthi impilo yayo yenzakaleni iphela kanje.
Young people, is that the life that you choose?
Bantu abasha, ngabe yiyona na impilo le eniyikhethayo na?
This is an illustration of how it feels for a drug addict.
La sikhonjiswa indlela azizwa ngayo umuntu okwingcindezi yedakamizwa.
There you can see the person is busy with that spoon, with getting his drugs ready.
La siyabona ukuthi umuntu umatasa uphethe isipuni ulungisa idakamizwa zakhe.
You can see there's a snake that has bitten him. It's a snake of poison, of addiction poison.
Uyabona laphana kunesithombe senyoka, inyoka enobungozi enobuthi.
Many of his friends had passed away. You see the gravestones there.
Zonke lezi zinto ezibekiwe lapha zinencazelo. Buka nanethuna ngale ngemuva likhona na.
And you see this person inside the cage. He wants to go out, but only death has this key.
Uyambona lo muntu ongaphakathi ovaleleke ogibeni ozama ukuphuma ogibeni.
And he starts to think, if I commit suicide, maybe that's the way out, the only way out.
Ugcinise cabanga ukuthi uma ngabe ngizibulala ngithatha impilo yami, iyo yona kuphela indlela engingakwazi ukuthi ngiphunyuke ngayo.
Friend, suicide is a shortcut to hell.
Bangani, ukuzibulala noma ukuthatha impilo yakho kuyindlela emfushane ebheke ngqo esihogweni.
Christ is there that can free you from this drug habit.
Ukhona uNkulunkulu ongakwazi ukukhulula kwingcindezi yedakamizwa.
Your creator has designed you for a purpose.
Umenzi wakho wakwenza ngoba enenhloso ngayo.
And if you turn to him and cry to him with all your heart, he will come and help you.
Uma ngabe uphendukela kuye ukhala ngenhliziyo yakho yonke, uyokwazi ukuthi akusize.
Just some statistics. 20% of South Africans have tried Dacha.
La sivezela umbiko ngokwezinamba ukuthi nje u20% abantu baseNingizimu Afrika sebeke bazama ukusebenzisa insana.
Once people have tried Dacha, they get the high, and then I think I need to get that high again, and the Dacha doesn't work anymore, so people start to add other drugs.
Uma ngabe umuntu eke wazama insangu wabhema insangu kanye bese insangu yamdaka uyayafuna ukuza nezinye idakamizwa ngoba phela igcina ingasamdaka engasayizwa yona afuna ukunyusa kancane izinga.
Or you go and buy a dacha and they add it a little bit wunga with it to sell the dacha of a high potency, and you are hooked on wunga and you don't even know it.
Okuzokwenzeka uzoqala ngokubhema insangu ungayizwa bese uthi awuthi ngi-addi wunga kancane ukuze insangu yami ibe strong. Uzothi ugcina usuyisigqila sewunga kanye nesigqila sensangu.
Dacha is can cause more cancer than even smoke of a cigarette.
Bathi ke insangu yakha i-cancer noma umdlavuza ngaphezu komdlavuza othola uma ngabe usukubhema ugwayi.
Dacha is not a harmless herb.
Kuthiwa ke ungalingwa wenza iphutha lokucabanga ukuthi insangu iyisidakamizo esingabulali.
It can erode your logical thinking.
Ingakwazi ukuthi ilimaze indlela ocabanga ngayo noma indlela ohlaziya ngayo izinto.
And that's the places in the brain where the dacha works.
La sikhonjiswa indawo ebuchosheni bomuntu lapho insanga efika ihambe iyohlala khona.
You see, it influences your memory and your coordination.
Uyabona ukuthi yenze njani ibulala izinga lakho lokwazi ukukhumbula izinto okade utsheliwe ngaphambili.
This is a scan of a cannabis user and a non-user.
La sikhonjiswa isithombe esiveza ingaphakathi lobuchopho bomuntu.
On the left hand side you see that's a healthy brain.
Uma ngabe ubheka kwesobunxele ukhonjiswa ingqondo yomuntu noma ubuchopho bomuntu ophile kahle.
But do you see how one's brain shrink with dacha?
Ngabe uyabona yini ukuthi uma ngabe umuntu ebhema insangu incipha kanjani ingqondo yakhe na?
And also personality arrest. One character can't grow. You stay like a 13-year-old boy even though you're 35 years old.
Kuthiwa ke umuntu obhema insangu izinga lokucabanga indlela yokuziphatha kuyehla. Uthi umuntu nje eneminyaka engamashumi amathathu nanhlanu kodwa vele enza izinto kube ngathi umfana oneminyaka eyishumi nantathu.
Others will go on with life, but you will stay behind because of dacha.
Abanye bazoqhubeka nempilo yabo benze kahle empilweni, wena uzolibela ubambekile ubambekele ngemuva ngenxa nje yensango.
Then there's that mood swings, happy and sad the whole time.
Kuba khona ukushintsha kwesimo semizwa yakho ngesikhathi ungubhema insango uzizwe ngathi ujabulile, bethu abantu besakujabulela uphinde uphenduke kube ngathi manje usudiniwe futhi.
And this is the two big buddies.
La insangu inomngani wayo owaziwa kakhulu okuwutshwala.
And we're quickly going to have a look at alcohol.
Manje sesizokwazi ukuthi sibheke ukuxwayiswa ke ngakwezinye indawo.
Alcohol caused the downfall of an Egypt empire.
Kuthwa ke la ukusebenzisa insangu uyihlanganisa notshwala ikona okwalandela noma okwakholela ekuthenini kugcine sekuwa izwe laseGibhithe.
Both Egypt and China, that was a big, big, strong empire, but they were like they lost it because of alcohol.
Kuthiwa ke izwe laseChina nelaseEgypt, njengoba sazi ukuthi iwona amazwe lawo ebaziwa kakhulu ngokuhlakanipha, kodwa ngenxa yotshwala nensangu. Lawo mazwe lawo abalwa namanye amazwe angenzi kahle masekuzwa ngasekucabangeni.
Now currently South Africa is in the top 20 countries of alcohol use in the world.
Njengamanje izinombolo zikhomba ukuthi iningizimu Afrika ibalwa kanye namanye amazwe angamashumi amabili aphezulu kumazwe aphuza kakhulu emhlabeni.
Friends, let me explain what alcohol does to your mind.
La siyachazela ukuthi ngabe utshwala benzani engqondweni yomuntu.
As you start to drink, it first affects this part, then it moves to the brain part here and then to the back.
Kuthiwa kume ngabe uqala ukuphuza, utshwala bulimaza le ndawo engaphambili yengqondo, buthi babuqhubeka bulimaze indawo le engaphakathi nengqondo yakho bese bugcina buyiqede yonke.
So at the beginning, it's fun. Everybody enjoy it, so to say.
Uma ngabe usaqala ukuphuza, uqala ujabulile, nabantu bekujabulela.
Then I start, can't think anymore because it's clouded. The alcohol has clouded one and one starts to behave very silly.
Inkinga iqala lapho ungasakwazi khona ukucabanga khona, ngoba utshwala sebugcwele engqondweni.
And the person loses good judgment.
Bese umuntu alahlekelwe izinga lokuthi ahlazi izinto kahle.
And then one starts to cry and laugh about everything.
Kuthi into eyenzakalayo umuntu uyambona noma ehlele ehleka izinto ezinye ezingahlekisi izinto azibona yena yedwa abanye abantu abangaziboni.
And then one starts to act very, very, very silly.
Kuthiwa uma kuqhubeka indlela umuntu ahamba ngayo uma engabe kumele ahambe ahambe aqonde kodwa ngoba usephenduka isibotho sotshwala akakwazi ukuhamba aqonde uba nendlela nje ahamba ngayo engaqondini.
Friends, that picture right at the top, is that a picture of manhood, of somebody that's strong, that's a good father, that gives direction to his family?
Lesa sithombe sokuqala esingaphezulu isithombe esikhombisa umnumzane. Umnumzana lo obekumele ngabe unikeze iziyalo uhola umndeni wakhe.
It looks more like a baby sitting in a cradle and drinking a bottle.
Kodwa manje uma ngabe usibona uzibonele ngathi ingane encane ehlalele ngezinto zokudlala izingane iyiphuzela nje idamlayo.
And even the bottom picture.
Ngisho nalesi silandela sona.
Is that somebody that's firm and strong, somebody to look up to that would walk like that over the street?
Ngabe umuntu okwazi ukuhamba kanje emgaqweni kungaba umuntu ongambiza ngomzali umuntu ongakwazi ukuthi ubukele kuyena uthathe nezifundo kuye na.
And even that
ngisho nalesi imbali.
This man has drunk excessively. Is that a picture of somebody that's firm and you know of a high stature?
Lendoda evezwa indoda eqiwe amanzi amponjwana ngabe lo muntu ngumuntu okwazi ukuthatha izinqumo azimele ngempela na izinqumo ayithathi.
And this is somebody that totally lost it.
La umuntu bese kwa amanzi amponjwana washayeka ngekhanda phansi.
Friends, what heart ache for a family, for children to see a father like that.
Ngabe kunjani kumndeni lapho khona izingane zizobona ubabwazo ebusime esifana nalesiyana.
The person starts the alcohol starts to affect the breathing. A person can't breathe anymore.
Ukuphuza utshwala ngokweqile kuvimbela umuntu ukuthi angakwazi ukuphefumula kahle. Akabisakwazi ngisho nokuphefumula.
And in the end, such a person is just a nothing, lying like that in the street.
Ekugcineni konke kuba ingcithakalo, kungabisabi khona into ezokwazi ukuthi yenzeke ukulungisa.
Friends, but the harm alcohol can cause in a household and on streets, it's unimaginable.
Bakwethu, ubuhlungu obenziwa utshwala ngaphakathi ekhaya nangaphandle asikwazi ukubulinganisa nalutho.
They went out for a party to have a nice time, but now it's a time of tears. That man has passed away.
Laba babili ungathola ukuthi bayathatha isinqumo sokuthi baphume bayozijabulisa ukuze bajabulele isikhathi sabo. Kodwa bheka manje sekuyisikhathi seyinyembezi nokuhlupheka.
And friends, to know there's no reverse. One once passed away, it's eternity that one needs to face.
Akukho ukubuyela emuva. Uma ngabe usuqalile wathatha ibhodlela elilodwa, ibhodlela elinye libize elinye, bese kuba incithakalo yempilo yakho.
That man held the bottle, but actually didn't hold the bottle. The bottle was holding him.
Le ndoda ungabona engathi iphethe ibhodlela, kodwa okuseqinisweni ibhodlela eliphethe leya ndoda.
And that's a difference in one's liver.
Loku ke is ukwehlukanisa kokuthi kwesibindi somuntu ophuzayo nesibindi somuntu ongaphuzi.
On the left, that's how one's liver must look like. On the right, that's a person that drinks alcohol.
Kulesi sibindi esingapha ngenhla esomuntu ongaphuzi utshwala, bese kuthi lesi esingenzansi esomuntu ophuza utshwala.
If we look at brain scans, alcohol causes one's brains to shrink.
Uma ngabe ubuka izithombe lezi ezikhombisa ingaphakathi lobuchopho, ubuchopho bomuntu ophuza utshwala buyancipha ngokobukhulu babo.
On the left is a normal brain, on the right is somebody that's an alcohol.
Ngokwesobunxele umuntu ongaphuzi, kwesokudla umuntu ophuza utshwala.
But friends, there's also another drug.
Bangani, kukhona esinye isidakamizwa futhi.
And that is a drug of pornography.
Izithombe zabantu abanqunu.
Young men, watch out for this.
Zinsizwa, qaphelisani kulokhu.
They say it's a drug of the century.
Bathi isona sidakamizwa saleminyaka.
They say 42.7 people that look at the internet is addicted to porn.
Bathi abantu abangaphezu kwa 42.7% abasebenzisa i-internet noma izinkundla zokuxhumana. Akwenzeki bangazibuki izithombe zabantu abanqunu.
Friends, I don't know what you have on your cell phones.
Angazi ukuthi yini eninayo kulabo makhalekhukhwini benu.
And as you look at these pictures, your brain also start to change. Its whole structure start to change.
Laba babuka lezi zithombe zabantu abanqunu, umqondo wenu nawo uyaqala ukuthi ushintshe wakheke ngenye indlela.
In your brain, it's like little footpaths. You're thinking certain thoughts continuously, and in the end, you can't get out of that donga.
Kuba ngathi engqondweni uvula umzila wakhindlela yokucabanga okuthize, bese ekugcineni uhluleka ukuzikhipha kulomzila noma kulendlela yokucabanga ozifake kuyo.
This is the brain cells.
La kuthiwa ama cells akhe ingqondo.
Now, when one starts to look at pornography, one's own body starts to release certain ingredients.
Kuthiwa uma ngabe umuntu eqale buka izithombe zabantu abanqunu, umzimba wakhe unezinto oyayiqale bese uyayikhiqiza.
Now, if you look at pornography, your own body starts to release a lot of dopamine.
Kuthiwa ke uma ngabe uwumuntu obuka izithombe zabantu abanqunu, kukhona lento ngesingisi kuthiwa yihormone, udopamine, ikhiqizeka ngendlela ongezinga elikhulu ngaphezu kwalokho ebekumele ngabe ikhiqizeka ngalo.
And the molecule structure, how it looks under microscope, electron microscope, is nearly the same as cocaine.
Kuthiwa ke uma ngabe ubheka indlela eyakheke ngayo idopamine uyibuka ngaphansi kwemicroscope noma kulokucwaninga kwenza into zibe nkulu, iyakheke ngendlela ekufanayo nendlela kwakheke ngayo cocktail.
Now our own bodies need dopamine to live by, but with pornography it's high amounts of dopamine.
Kuthiwa ke umzimba wethu ukuze ukwazi ukuqhubeka uphile uyayidinga idopamine le. Kodwa wena uma ngabe ubuka izithombe zabantu abanqunu, le dopamine edingwa umzimba ikhiqizeka kakhulu, ichithelwa into engekho izithombe zabantu abanqunu.
So it starts to work like cocaine.
iqala isebenziswa kwecocaine njalo.
It is also the same with serotonin. Our bodies need serotonin, but if you look at porn, it's a high amount of serotonin and it works exactly the same as LSD.
Kuthwa ke enyi hormone ephindi khiqizeka uma ngabe ubuka iporn iserotonin. Uma ngabe le hormone iphuma umzimba wethu uyayidinga. Ngakho wena uma ngabe uzigqilaza ngokubuka ithombe zabantu abanqunu uchitha leyo hormone ke.
Now, if you look at porn, you get high amounts of endorphins that looks like morphine. So it's like a morphine injection one also takes. So it's a cocktail of all these drugs that's released in one's body when one look at pornography.
Kuthwa kuma ngabe usuzikhiqizile zonke lezi zinto esemzimbeni wakho ezidingekayo uzikhiqiza ngoba naku wena ubuka izithombe zabantu abanqunu. Ziyahlangana zona zizodwa zakhe into umzimba obungayidingi efana naleyo kade siyikhonjiswa.
If you look at pornography addiction, it's the same pattern that you see with any other street drug.
Kuthwa ke uma ngabe ubuka izithombe zabantu abanqunu indlela umzimba wakho oshintsha ngayo ushintsha ngendlela efanayo nanoma ngendlela efanayo nabantu abasebenzisa lezi ezinye izinhlobo.
It is a cocktail of different drugs that you get into your own system.
Kufana nenhlanganisela ukubuka ithombe zabantu abanqunu kufana nokuthi umuntu okwingcindezi yenhlanganisela yeyidakamizwa ezingene emzimbeni wakhe.
But pornography doesn't stay just on one level. There's a deeper and a deeper and a deeper level of addiction.
Kuthwa kukuba ngaphansi kwengcindezi yezithombe zabantu abanqunu akuyona nje into umuntu angena kuyona bese kuphela kanjalo kodwa kuthwa inamazinga ayo ahamba ngokuhlukana ngokuhlukana ngalesikhathi uqhubeka uzibuka njalo liyanyuka izinga lakho lokugcila kulobu bubi.
With this high amount of all these chemicals inside of you, your brain cells start to change.
Ngenxa yokukhiqiza lama hormones ebekade sikhulume ngawe ekuqaleni uwakhiqiza ngezinga elingaphezulu uyaye nengqondo yakho noma ukwakheka kwengqondo yakho kuyahlukumezeka bese kuyaqala ukushintsha nawe.
So much so that you need to look at pornography just to be a normal person, just to act normally.
Ugcina usufinyelela esikhathini lapho khona sekuthiwa kumele khona ubuke izithombe zabantu abanqunu ukuze uphile njengawo wonke omunye umuntu.
And your brain expects, it demands this high level of all these things.
Bese kube ukuthi ingqondo yakho nayo isiyakubophezela noma sekuba yiwe kuholele ekuthenini uhambe uyobuka izithombe zabantu abanqunu.
So we say pornography is progressive.
Ngakho ke sithi izithombe zabantu abanqunu zikungena kancane kancane bese izinga lazo liyakhula.
On the left is a normal brain, on the right is a brain that is after a pornography withdrawal.
Ngakwesokunxele sikhonjisa isithombe sengqondo yomuntu ophilile kahle. Kodwa ngapha kwesokudla sikhonjiswa umuntu obekade enengcindezi yokubuka izithombe zabantu abanqunu.
And this is the four stages of pornography addiction.
La sethulela izigaba ezine zomuntu ongaphansi kwengcindezi yezithombe zabantu abanqunu.
You first look at pornography and you laugh a little bit.
Okokuqala uba umuntu obone ngathi kumele ngathi ungazibuka izithombe zabantu abanqunu ngoba usukufuna ukuzihlekela nje kungekho lutho ozokwenza.
Then you start to have a look at it again and again.
Bese okulandelayo ufise ngathi ungaphinda uyobheka uphinda ubheka uphinda ubheka uphinda ubheke futhi.
And then those first pictures doesn't cause that high anymore, so you start to look at more explicit things.
Uqala ngezithombe ezingacacile kahle kodwa ngokuhamba kwesikhathi ugcine sowuba nesidingo sokuthi engathi ungabuka izithombe eziqonde ngokulento oyifunayo.
And even those explicit images doesn't give you that high anymore. So there's a desensitization stage where it doesn't do anything, but your brain demands these chemicals. So then you start to think, when I do these things, if I won't get that high anymore.
Ugcina usufinyelela esigabeni lapho khona othi ukubuka kwakhe ithombe zabantu abanqunu akukuthokozisi. Ngakho ke sekumele wena uqobe uhambe uyokwenza lezi zinto obuzibuka kulezi zithombe zabantu abanqunu.
Now this is a picture of Ted Bundy.
La sikhonjiswa isithombe salomlisi ekuthiwa uTed.
He looks quite nice, decent fellow, short hair.
Ubukeka njengomuntu ophilile, umlisa nje ongenalutho, uyabona uhlanzekile ngisho ukuhlanzeka.
But he was a serial killer. I think he murdered over 100 people.
Waye umbulali lomlisa lo. Wabulala abantu abangaphezulu kwekhulu.
And it all started with pornography.
Konke kwaqala ngokuthi abuke izithombe zabantu abanqunu.
James Dobson had an interview with him before he was executed in America.
Kuthiwa ke intatheli uJohn Thompson wahlala naye phansi wamhlaba ngembuzo ngaphambi kokuthi agwetshe isigwebo sentambo.
And this is what Ted Bundy said.
Nazi ke iimpendulo aziphendulela ngazo.
He said in the beginning it's like, you know, a little bit of petrol, it feels a way of thinking about things.
Uthe ekuqaleni uma ngabe usazibukela lezi zithombe kuba ngathi nje into engenalutho, kodwa zona izithombe lezi ziba ngathi zithela upetrol ukuthi engathi ungafisa ukubuka okungaphezulu.
And then there's a time when one gets to like at the edge of a cliff where you can't control it anymore. It's out of control.
Uthi kufika isikhathi lapho khona kuba ngathi usufakwe isikhuthazi awusakwazi ngisho nokuzilawula.
So one starts to look at more explicit things and more explicit things.
Uqala ubuke manje izithombe zabantu abanqunu ezikhombisa ngokuhlambalaza izinto ezenzakalayo.
Until there isn't more explicit things.
Kuze kufinyelele lapho khona obuka khona ngempela 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 ukuveza izinto bekungafanele ngabe uyazibuka.
And then one start to think, well, if I do these things, maybe I will get that high again.
Bese kufinyelele lapho khona othi kuwe ngaphakathi noma uba nomuzwa wokuthi uma ngabe mina uqobo ngizenza lezi zinto ezikulezi zithombe mhlawumbe ngiyoba nokweneliseka kimi ngaphakathi.
And he said he was out of control, he couldn't help himself.
Uthi wayengasabambeki engasakwazi ngisho nokuzikhuza.
He was raping these more than 100 ladies and he was killing them in the most horrible way. He was out of control.
Uthi wayesedlwengula, wadlwengula amantombazana angaphezu kwekhulu, maseqedwe kwadlwengula bese yawabulala ngoba ecishe ubufakazi.
He said in the beginning he was looking for porn in the dustbins at home, in the neighborhoods, looking at the magazines.
Uthi ngesikhathi eqala, waqala ekhaya ukuthi mekulahla amabhuku aneyithombe zabantu abanqunu, ahamba ocosha ibhuku nje ngoba ethi ufuna ukuzibukela lona.
As a child your age he was busy with that.
Uthi esayingane elingana nani enhlelila noma nathi esila yena wayesekhathazwa izinto ezikanje.
But this thing has grown in him to be a monster and he was out of control, he was a total slave.
Kodwa le nto yakhula kuye ngaphakathi yaba isilwane esingalawuleki naye waphenduka isilwane uqobo.
Friends, what are you busy between 11 o'clock and 6 the next morning?
Bangani, kusukela ngehora leshumi nanye ebusuku yini lenisuke nimatasa ngayo?
He was addicted to magazines. Now we've got the internet with multiple pictures, with many different DVDs that can play at the same time. Where are you? Where do you find yourself?
Le ndoda yona kuthiwa yangena kwiy'thombe zabantu abanqunu ngokuthi isebenzisa amabhuku. Kodwa thina isimo sesihlukile manje, kukhona i-internet. Wena ke ngabe ubhizi nani?
When God called for Adam in paradise, when Adam was hiding behind the leaves, he said, Adam, where are you?
UNkulunkulu ensimini yase Eden ngalesikhathi ebizwa Adam, uAdam ecashile ngoba enqunu, wathi Adam ukuphi na?
Friends, where are you with this thing relating to pornography?
Bangani, ngabe nikuphi nendawo uma ngabe sikhuluma ngale ndaba yeyithombe zabantu abanqunu na?
There's a verse that says he's that's clean in heart, pure in heart and pure of hands, they will be able to climb God's holy mountain.
Kuthi kunevesi elithi eBhayibhelini, labo abahlanzekile engqondweni, emzimbeni nasezandleni,
Friends, this thing of pornography addiction will kill you.
Bangani, le nto yokuba ingcindezi yeyithombe zabantu abanqunu izokunibulala.
And it's so difficult to get free from this porn addiction.
Kunzima kakhulu ukuphuma ngaphansi kwengcindezi yeyithombe zabantu abanqunu.
Because you can quickly go on the internet. Nobody knows, you quickly look at things you want to look.
Ngoba uvele nje uzingenele ku internet akekho umuntu okubonayo akekho futhi nomuntu okwazi ukukhuza.
It's cheap, it's affordable.
Akubizi kakhulu kuyinani esikwazi ukufinyelela kulo sonke.
Friends, but this road of pornography leads straight to hell forever and ever and ever.
Kodwa bangani lo mzila noma le ndlela ye pornography iholela ekufeni kunguna phakathi.
It is if the devil has spewed out all manner of filth to entice you young people.
Kuba sengathi uSathane usekhiphe konke kubo okungaphakathi kuwe wakhiphela ebantwini abasha.
And we hear about the CSE that's coming next year in your school curriculum.
Sizwa ngalo lhlelo lokufundiswa kweingane ezikoleni ngokucansi oluzoqala ngonyaka ozayo.
Friends, God teach us to flee from lust.
Bangani uNkulunkulu usifundisa ukuthi kumele sibalekele izinkanuko.
This Joseph, he left his cloak. He didn't even worry about his cloak. He just ran.
Lapha sikhonjiswa isithombe sika Joseph. UJoseph wabaleka ebalekela umuntu owayekhelwe yinkanuko.
Young people, we need people with a backbone that would be able to stand up and say, I don't want this.
Bantu abasha, sidinga abantu abasha bazoba nomgogodla bazokwazi ukuma basukume bathi thina ngeke sikwazi ukumelana nalokhu.
This is an American based program, it's not for us.
Abazothi lolu hlelo uhlelo lwaseMelika kulona uhlelo lwethu.
Even your Zulu culture teaches you the preciousness of virginity.
Ngisho usiko lwethu njengamaZulu luyasifundisa ngegugu lokuzigqaja kwentombi ngomntombi bayo.
I don't know why we want this filth of overseas in our country.
Angazi ukuthi kungani sifuna ukuthatha ukungcola kwaphesheya kwezilwandle sizokufaka la emasikweni wethu.
So here comes 2020. We will be taking decisions like never before.
Nanguku nyaka 2020 usemnyango usuyeza sobe sithatha izinqumo engathi asikaze sazithatha ngaphambili.
And my question, my friends, is will you be able to flee like Joseph? Will you be able to be like that bird going straight, flies straight into the sun, that nobody can find you, nobody can catch you, because you are safe with your Creator.
Oh, amumbuzo kuwe uthi ngabe uyokwazi na ukufana noJoseph ubaleke ufane njengokhozi ukhozi olindize laphezulu lapha kungekho muntu khona oyokwazi ukulifica khona.
We need young people with a backbone that when that thought, when that temptation comes, that you just say, I'm finished and done with that. I chose to live a holy life before my God.
Sidinga abantu abasha abanomgogodla abazothatha isinqumo uma ngabe kufika ukulingeka kubo bathi thina sazikhethela sazihlukanisela asisaphindele emuva.
And that is why we have SIPSA, to help you young people.
Ingakho ke umphakathi okhathazekile ukhona. Ukhonela lokho ukuze unisize abantu abasha.
At SIPSA one can feel safe. It's an environment where one can just open your heart and share your burdens that you carry along and the sins and the guilt and the shame that you've been hiding.
Kumphakathi okhathazekile, wonke umuntu angazwela ephephile ngoba siyakunikeza ithuba lokuthi wethule umthwalo wakho uhlale phansi nathi usixobelele ngalokho obekade kukuhlupha empilweni yakho.
And we've seen time and time again when people reconcile with their Creator and Jesus washes us clean, there's no manner of filth anymore, it's a perfect job.
Kuyikhathi eyiningi neyiphindaphindekile sibabonile abantu behlala phansi becela intethelelo kuJesu. UJesu uyabathethelela singabisabi khona isono konke kube kusha.
So young people, will you be like a Joseph, like a Daniel in this time we are living in?
Ntomusha, ungafana na yini no Joseph, ungafana yini na no David, ungafana yini na no Daniel kulesi simo.
Job said, I will make a covenant with my eyes. I won't look at wrongful things. And God respected him for that. And through God's grace and mercy, you are able to do the same.
Ngomusa kaNkulunkulu nawe ungakwazi ukuthi wenze okufanayo.
Thank you.
Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngesikuzwile.
We are very grateful to God on what we have heard.
Abantwana bakaNkulunkulu sebelishayile icilonga akekho ongazwanga.
The children of God have blown the trumpet and no one has not heard.
Ngamanye amazwi baligezile igazi ezandleni zabo lethu.
So in other words, they have washed the blood off their hands according to us.
Inselele isisele kumina nawe ukuthi ngenze njani. Ngiyabaleka njengoJosepha noma ngihlale ufuna ngihlale nje ngihlalele ithuna.
Now it is up to us whether we are going to run away like Joseph or we are going to sit down and wait for hell and death.
Ngoba masingezi uNkulunkulu sofana nabantu abafile sibe siphila.
Because if we do not come to God, we are like people who are dead while we are still alive.
Bantu abasha, manithanda ukuqhubeka nento zenu kusezandleni zenu. Akekho umuntu ozonibamba ngenkani kukuwena, uyalithatha usizo noma cha.
Young people, if you want to continue with your lifestyle, it is up to you. No one is going to force you. Whether you want to receive this help or not.
Mina nje njengensizwa yomphakathi yasizwe uNkulunkulu ngifuna ukuhamba nabahambayo abathanda ukusala beyodliwa ungayabo noma sebezwile kukhulunywa kanje okwenu nani bosisi manithanda ukuqhubeka niyoqhubeka nezinto zenu okwenu kodwa sebelishayile icilo ngabantwana bakaNkulunkulu sebeqedile.
So the trumpet has been blown, and as for me as a young person and as a person from Sipsa, I'm going with those who want to continue to live a right life. And if you choose to live your own life as a young person and go astray, that is your own choice. And even to you, young ladies, if you want to continue and live a life of your own choice and your own will, it is all your choice.
Bengizocela uTani Esther kubo yena ozo siphamaza obuhlakani nokusiqhuquzela.
We will ask Auntie Tani Esther to come forward and give us words of encouragement.
Emva kwaTani, bengizocela ubaba uDube kube uyena ozosiphethela ngengisasukume emva kwakhe.
After her, we would kindly ask Baba Dube to close for us.
Good afternoon.
Sanibonani kusihlwa.
Thank you for this opportunity. I'll just be short and close this session.
Ngibonga kakhulu ngethuba, ngizoba mfushane mase ngivala uhlelo.
When one thinks of Joseph, then one's thoughts immediately go to God.
Uma ngabe umuntu ecabanga ngoJoseph, umcabango wakhe uyaphenduka uphendukele eNkulunkulu.
Because the Bible says, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him.
Ngoba lithi iBhayibheli, amehlo kaNkulunkulu abuka konke okusemhlabeni ukuze aqinise labo abazinikele noma abazibophezele kuye.
And God's eyes were on Joseph.
Namehlo kaNkulunkulu aye kuJoseph.
He saw Joseph's heart.
Wabona inhliziyo kaJoseph.
He saw Joseph's faith in him.
Wabona ukholo lukaJoseph.
And he was there to strengthen Joseph in everything he went through.
Wabeseba noJoseph ukumqinisa kuko konke umzimo wayebhekana nawo.
But young people, when one see you, the future of South Africa, the future leaders of South Africa, then one also thinks of God.
Kodwa abantu abasha uma ngabe umuntu ebuka nina ebuka ikusasa leningizimu Afrika eliyini akukho angakwenza kodwa uvela acabange ngoNkulunkulu.
Because the God of Joseph is still our God.
Ngoba uNkulunkulu kaJoseph usenguNkulunkulu wethu.
He still loves the people in the world.
Usathanda abantu abasemhlabeni.
And he has sent his son to save us.
Wathumela nendodana yakhe ukuthi izosindisa.
And as you are here, the eyes of God are going through this crowd of young people to see where is a heart that has committed himself to God.
Njengoba sonke sila, amehlo kaNkulunkulu asibuka sonke, ayacinga zama ukuthola ukuthi ngabe ubani onenhliziyo ezinikele kuNkulunkulu.
Because God is still the same, he is still looking for those whom he can use on this earth.
Ngoba uNkulunkulu kusenguye namanje usabhekabheka ubheka laba angakwazi ukuthi abasebenzise.
And what are you doing with this opportunity that you receive here at this conference?
Wena ke wenzani ngale mthubo olithola kule ngqungquthela na?
Are you one of those who say maybe in your heart, how can a person live in this kind of world that we have heard of today?
Mhlawumbe ungomunye walabo abathe ezinhliziyweni zabo, umuntu angaphila kanjani kwisimo esifana nalesi sala ekhaya na?
You maybe think, how can I go back to my community, to my home, back in these things that we have heard about?
Mhlawumbe kunokwenzeka ukuthi uyazibuza ukuthi ngingabuyela kanjani na emphakathini wangakithi lapho engiqhamuka khona ekukhona khona zonke lezi zinto esezibaliwe lana.
But you are receiving an opportunity this time, this week, today, where you can turn to the Lord our God to make you able to enter and go back to your community.
Kodwa namhlanje kuleli viki manje uthola ithuba lokuthi ukwazi ukuphendukela kwinkosi yethu uNkulunkulu wethu ongakwazi ukunqobela izinto.
Maybe there are many of you who have already felt the touch of the Lord upon your hearts and have come to pour out your hearts to confess your sin, to be washed in the blood of his son.
Mhlawumbe kunokwenzeka ukuthi likhona iningi lenu eselizwele ukuthintwa uNkulunkulu leza ngaphambili lazocela imithandazo lavuma nezono zazo ukuze kuhlanzeke imphefumulo yayo.
Maybe you have already received this week eternal life inside of you.
Mhlawumbe lokuphila okunginaphakade usukuzuzile kuwe ngaphakathi.
And the Bible says in 1 John 1 chapter 4 verse 4, you, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world.
Lithi iBhayibheli kuncwadi kaJohn yokuqala
chapter 4 verse 4.
Isahluko sesine ivesi lesine. Nina ningaba kaNkuluNkulu nibuyela kuNkuluNkulu. Nguye uNkuluNkulu okwazi ukuzokwehlukanisa lokhu okusemhlabeni.
And that is the secret for each one of us.
Logo ke kuyiyona mfihlo ekucotshelelwe yilowo nalowo wethu.
If you take the opportunity in this week to make your life right with God.
Uma ngabe uthatha ithuba kuleli sonto lokwenza impilo yakhe ilunge noNkulunkulu.
To bring your sins to the cross to be washed away.
Ulethe izono zakho esiphambanweni ukuze zihlanzwe.
If you open your heart, that faith comes into your heart in the Son of God, Jesus Christ, then you receive eternal life.
Uma ngabe uvula inhliziyo yakho ukuze ukholwa kungene kuwe, inkosi uJesu ingene kuwe ngaphakathi, uyakwazi ukuzuza ukuphila okungaphakathi.
And then the one who comes to live within you is far greater than the pornography, the power of pornography, or the power of drugs, or the power of sexual immorality. You have then somebody within you that's greater than the spirit of the world.
Lowo kwazi ukungena ahlale kuwe ngaphakathi mkhulu noma unamandla ukwedlula izidakamizwa, unamandla ukudlula izithombe zabantu abanqunu, unamandla ukudlula ungaziphathi kahle ngokocansi. Angakunqobela kuko konke ububo ongakwazi ukuthi uhlangabezane nabo.
Now you are talking so much that I don't think you hear me.
Manje inkinga engibhekene nayo ukuthi nikhuluma kakhulu, angitsakholwa nokuthi niyangizwa na.
Because you want to leave, but let us just be quiet so that we can still stay here till the end.
Nikhuluma kakhulu ngoba nijahu khamba. Ngiyacela ukuthi nithule kuze kube sekupheleni kohlelo.
If you have the one in you that's greater than the world, you can go back to your home, you can go back to your community, and you can change your home, and you can change your community.
Uma ngabe kuwe ngaphakathi unaye lo ongaphezu kwezwe, ungakwazi ukubuyela ngakini noma la uqhamuka ngakhona ube isibonelo ushintshe izwe.
Because it has changed within you, so you can bring that change wherever you go.
Ngoba ushintsho luvela kuwe noma lukuwe ngaphakathi, ngakho ungakwazi ukuthi ushintshe nonoma ubani omunye ohlangabezana naye.
But when you go away from here to with all your burdens and all your sin and all your troubles, you will just add to the troubles of your place where you live and the country.
Kodwa uma ngabe uzohamba la usagcwele izono, ugcwele nokusindwa imithwalo obukade uvela unayo, uzohamba uphindele ngakini uyoba umuntu owengezayo noma wandise inani leyinkinga umphakathi wangakini obhekene nazo.
So we just want to encourage you to say that you can overcome all these evils with Christ, Jesus Christ living within you.
Sifuna ukunigqugquzela ngokuthi ningakwazi ukunqoba bonke lobumnyama noma lobu benibhekane nabo uma nje ningavumeli inkosi uJesu ukuthi iphile kini ngaphakathi.
Because the one who is in you is greater than the world.
Ngoba lowo oyobe ngene kini noma kini ngaphakathi mkhulu kwedlula umhlaba.
Is greater than the one who rules the world.
Ungaphezulu kwalowo obuse emhlabeni.
Is greater than the evils of the world.
Ungaphezulu kobubi bomhlaba.
Greater than the temptations that come to you.
Ungaphezulu ngisho kwezilingo ezikulingayo.
So take time and bring your heart to the one who has come to find you, and the one whose eyes are looking for that commitment from your heart.
Ngakho ke thatha isikhathi noma yenza isikhathi sokuthi uhlangane nalowo amehlo akhe abheke emhlabeni, abheka labo abalangazelela ukuhlangana naye.
Yabonga.
Siyabonga.